waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali 16 sano ayay austreeliya si daacada uga qayb qaadanaysay dagaalka ay maraykanku hogaamiyaan ee afghanistan daacadnimadaasna weli way socotaa sanadkan 2017 bishii mayna austreeliya ayaa ku kordhisay 30 askari oo ka caawiya howlgalka dhanka tababarada iyo talasiinta taasoo tirada guud ee austreeliya ka joogta afghanistan ka dhigaysa 300 askari laakiin baaqi u dambeeya ee donald trump uu ku kordhinayay ciidanka ayaa guud ahaan si taxadar ku jiro looga hadlay dadka ka hadlayna waxaa ka mid ahaa wasiirka agabka difaaca Christopher Pine.
Our current force posture in Afghanistan is one of training and assisting the Afghan defense forces. That remains the case. If the Trump administration
doorka hadda ciidankeena Afghanistan waa mid ah inay caawiyaan oo taakuleeyaan ciidanka Afghanistan sidaas ayayna sii ahaan doonta haddii maamulka Donald Trump codsi noo soo gudbiyana waxaa ka fiirsan doona codsigaas guddiga amaanka qaran ee golaha wasiirada go'aanna markii laga shiro ayaa lagu dhawaaqi doonaa laakiin waa mid lagu degdegayo in la sii saadaaliyo waxa go'aankaas noqon doono maadaama aynaan weliba helin codsi nooga yimid dalka Mareykanka hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa dhankiisa sheegay in Labour-ku ay filayaan in lala wadaago wixii codsiya ee ka yimaada Mareykanka ayna si wax ku oola markaasi ula shaqayn doonaan dowladda wixii go'aana oo lagu bedelayo joogitaanka ciidanka Australia ee dalka Afghanistan.
I for one never forget that some of the terrorists who have operated in our region much closer to Australia were trained in Afghanistan before 9/11. So I think that the work our ADF is doing
anigu shakhsiyan waligay ma iloobayo in qaar ka mid ah argagixisada ka hawlgalay gobolkeena oo ku dhow Australia in lagu tababaray Afghanistan ka hor September 11 marka waxay la tahay in shaqada ay hayaan ciidanka xoogga Australia ay tahay mid muhiim ah waxaan sidoo kale leeyahay inaan dawladda ka filayno inay nala socodsiiyaan oo nala wadaagaan waxaana markaas ula shaqayn doonaa si degan oo markaas saliima laakiin mid waa la hubaa shacabka Australia waa inay ogyihiin taariikhda aan u leeyahay markay noqoto amaanka qaranka iyo dhanka ciidanka inay ahayd inaan kala shaqeeyo dawladda sababtoo ah ciidanka xoogu intaas wax ka yar naga sugumayaan ama naga filimayaan oo ah in dawladda iyo mucaaradku ay wada shaqeeyaan wasiirkii hore ee gaashaandhigga ahaana safiirka Australia u jooga dalka Mareykanka Kim Beasley ayaa sheegay in Mareykanku u baahan yahay taageerada wadamo kale si ay u beddesho istaraatiijiyadeeda Afghanistan. Mr. Beasley ayaa Sky News u sheegay inay isaga la tahay in Australia ay u furnaato codsi lagu sii wadayo howlgallada waddankan waa Afghanistan ee dagaalku hareeyay.
When the United States has a bit of a shift, so they're going more to effectively a combat operation, it often will leave holes in the training activities that they've been doing.
Markay Mareykanku howlgalkooda wax ka bedelaan si ay howlgallo dagaal oo wax ku oola u qaadaan inta badan waxaa daldaloolo kaga soo baxaan dhanka tababarada marka ciddii u buuxisa daldaloolladaasi way jeclaan lahaayeen marka laga eego maalka iyo waxa aanu hore u gelinay Afghanistan oo aan isugu dayaynay inaanu dalkaasi siino mustaqbal fiican waxay la tahay in dawladdu u dhigir nuglaan doonto codsiyo arrimahaas lagu sii wadayo Michael Wesley oo ah professor jaamacadda qaranka wax ka dhiga ayaa ku raacay Kim Beasley laakiin wuxuu Sky News u sheegay inuusan shaki ka qabin in doorka ciidanka Australia wax weyn iska bedeli doonaan
We've got to make a distinction here between numbers and I think the government probably will be open to numbers and then roles so we've stated very clearly that ours is a support and training role
waynaanu kala saarno farqiga u dhexeeya tirada ciidan iyo doorka ay qaadanayaan waxa ay la tahay in dawladdu u dhigay nagu shahay kordhinta tirada kadibna doorka ciidankaasi marka waxaan si aad u qeexnay in doorkeenu noqon doono taakulaynta iyo tababarada ciidamada Afghanistan waxa ay la tahay in dawladda Mareykanku ay ku adkaan doonto inay dawladeena ka dhaadhiciso inay taas wax ka bedesho oo ay ciidanka Australia dib ugu noqdaan goobaha dagaalada ee Afghanistan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaan weli kala cadeyn waxa lagu cabirayo guul laga gaaro istaraatiijiyada cusub ee Afghanistan wuxuuna sidoo kale uu san cadeyn inta ay leegtahay taageerada uu ka doonayo dalalka weligood saaxiibada la ahaa sida Australia laakiin waxay u badan tahay in howlgalkii dagaal ee taariikhda Australia ugu dheeraa inaan weli fari ka qodnayn waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/xariijin soomaali